Hey. Sang bonangazi mean a pro kid of the new era. I always mention myself when they ask me who's better. KZN's finest, Mzumbe representer. Kota ngithanda ubuwa, nala ma views don't really matter. Abanye banginika uthando masiphambi kwamakhamera. Uthando la ku social media lifana lwangampela. Nala bafethi abangaphambili kwami bayangilandela. Gazi kavunywa ivula ndlela, ibrazi uphumuza zindlela. Abanye abafunanga ungamukela. Sonke sizama ukufinyelela esicongweni kuyakhuphukela. Manje angisagogoda yonke iminyanga izozivulekela. If you slept on me, please don't check home mhla ngaphumelela.
Never ever.
Empilweni mawukhula kumele ufunde ukuzimela. Empilweni akulula makwakhula funda ukuzingela. Bayasivimbela kodwa ngeke siyeke ukuzinikela. Noma singayazi indlela isiphetho kodwa ukufinyelela. Bakhali nyembe zima ngiperforming lips blue. La magama aphume ekujuleni cause what a rap is true. Lenti hloliwe boy ma flow sick basobi flu. Noma ungabanswebi abazokuvuma bazoba ifew.
Ngeke bakuvume.
Damn, man I wish I could change it.
Nam ngiyafisa.
They find it kasi rap, I don't even regret it. But when you trying to be authentic they don't respect it. But si rap isakhokhi they don't wanna give me credit.
Badlala umona.
Banganehlobo don't share your post.
Never.
Balindo saziwayo bakuvume bathi we ghost.
Yes,
man, where were you when I really needed you the most? Thanks to those who proud to pay no matter how much it
costs.
Yeah, siwashayile ama shows. Sayishaya ikubu futhi siwashayile ama hoes. Manje zami ziyawina sesiwashayile ama goals. Siphume South Coast, asiwajahile ama flows.